It's a business shop scene once again.
A Price Music, baby.
Nilikupenda toka long time. Na unavyonifahamu moyo wangu una shut down.
Moyo una shut down.
Na menta baki king when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumisha wote wana pull down. I love you my baby, baby.
Yeah. Mami, why you look so fine? East paka west, hakuna waku combine. Mtoto laini kama brandy ni wine. Patakatifu kanisani mama wewe divine. Mama umefuta madhambi yote. Mana unasifa tu kama zote. Tabasamu lako tu linamaliza shida zangu. Niwe wako tu, niwe kwako peke yangu. Kichwani uko smarti, umbea utaki. Maduha wakamati, matoza wakupati. Na waza tu manoti, michongo kama laki. Kamanda uko fiti, moto hawafuati. Aibu yako, aibu yangu kumbe ya. Hawakuwezi mama, wote umepiga bao. Wachawi wote kwako mama wana chao. Watajiju tu wakalale na shida zao.
Na unavyonifara moyo wangu una shut down.
Moyo una shut down.
Na minta baki ching when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumisha wote wana pull down. I love you my baby, baby.
Yeah. Nataka kuja kwenu mami kuja kukuposa. Mtaumia sana mama mini kikukosa. Rafiki wa Vanessa Mona Lisa kina Rosa. Siwezi kusubiri tena mipango ndo sasa. Baby mama namba moja kwenye top 10. Wamekubali washashindwa hawa complain. Na hii wanasemaga mami you off the chain. Yani bada boo bada bang. Nitunze mama nikikosa we niseme tu. Nisha kwama nimeganda hapa kwako tu. Una drama kinafanya ni kupende tu. Mzuri sana you're so beautiful. Na bado na nipenda hata kama sina pay. Najua na kupenda pia kwako siyonke. Na day leo konami yani day after day. Yeah we making good couple, what more can I say? Si unajua machizo mbea mama tukisha penda. Kuna agenda mwanzo mwisho tuna kuganda. Water surrender na kamwe huto tama ni kwenda. Water ipenda mwana mama kweli umenibamba.
Bamba na unavyonifara moyo wangu una shut down.
Moyo una shut down.
Na minta baki ching when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumisha wote wana pull down. I love you my baby, baby.
Yeah.